Mr. Dancer.
Rest in peace, only gods, Harlem. Rest in peace, my homie, rest in peace, ma.
Oh, yes, sir.
Situlimpenda na yeye alitupenda, ila Mungu Baba kampenda zaidi. Nenda kamanda kurudi kwa mchanga, kikimbili kikifo imepangwa yo. Bora ungejua weza kungetuaga, ila ghafla tu unatumiza yo. Watu wanalia machozi wanayamwaga, mondoka jana tu tushakumisi friend. Kosa tension kicheke caption minaba kihoi walivyandika
Harapi
umekwenda swaiba
wemi namba supply.
Situlimpenda na yeye alitupenda, ila Mungu Baba kampenda zaidi. Nenda kamanda kurudi kwa mchanga, kikimbili kikifo imepangwa yo. Bora ungejua weza kungetuaga, ila ghafla tu unatumiza yo. Watu analia machozi wanayamwaga, mondoka jana tu tushakumisi friend. Kosa tension kicheki caption minaba kihoi walivyandika. Marehemu alikuwa mtu wa watu, yote kutokana na roho yake. Alipendwa na watu wa rika lote, sababu vituko na ucheshi wake. Kicheki mtandaoni nageuka pembeni, misina nguvu machozi yananitoka. Nakosa tension kicheki caption minabaki hoi walivyoandika RIP.
Basi simeni bye bye, asera bye bye, kwenunda bye bye, amuni bye bye, amujua uki bye bye, ambaba kaya bye bye, wesi jomuka bye bye, ya baba bye bye, ambaba stati bye bye, bye bye, wespata bye bye, janelo bye bye, aduli saru bye bye.
Marehemu alikuwa mtu wa watu, alipendwa na watu wa rika lote.
Aipi mamake na mia,
mamake na jari.